I'm talking about your love. Girl, I'm talking about your heart. Give me one more try. I swear that I won't break your heart. Girl, I'm talking about your love. Girl, I'm talking about your heart. Give me one more try. I swear that I won't break your heart. I swear that I won't break your heart.
Thandeka sithandwa senhliziyo yami. Ngicela unginike chance, girl, ngijole nawe. Uhlala ungitshela njalo kugela ukuthi ngithandi. But when I look into your eyes, I see the love running through your vein. Baby girl, I'm not okay, I want you back. Phela nguwe kuphela umuntu okhona ungi-understand. Uyangilalela, uyasinikela, uyangivikela. But ngiyalokela ngathi ufuna ukungijikela. I can still remember the day yungikhuthaza. Laphesikela, nginathemba leso sikhathi nabangani bengijikela. Baby girl, I can still remember the day mina nawe siqala ukuhlangana. Lapho bengenandaba ngabanaka bondaba. Khona manje ngiyazama ukuphila phandle kwakho. Get ngiyaphambana, ngiyasangana, ngiyawubadla. Girl, ngicela uthathe inhliziyo yami ungabanaki. Phela wena udalelwe mina nami ngidalele wena. Phela ngifuna ukuthi siphile that good life. Now uphume endlini nge-3-5 qedezala abantwana. Baby girl, I know awukho sure whether you love me or awungithandi. But mina ngawe baby girl, uyazi angidlali, angiphelelanga. Uma ungekho eduze kwami girl, angizizwa, angiyona insizwa. Nkulunkulu ngipha amaphiko sengizondiza. Fike kuwe ngendiza girl, ngicede ngidize. Phela wena baby girl, uyazi ungenza ngibe dizzy. Yazini, ngicela ungikaya another chance girl. I'm sure I never hurt you again no more. If I did something wrong, I'm sorry bro. Amanda, ngiyazi ukuthi unamandla. Baby girl, uyangichaza, ngicela unginike isikhathi. Ngikhombe ukuthi ngiyakuthanda son.
Girl, I'm talking about your love. Girl, I'm talking about your heart. Give me one more try. I swear that I won't break your heart. Girl, I'm talking about your love. Girl, I'm talking about your heart. Give me one more try. I swear that I won't break your heart. Girl, I'm talking about your love. Girl, I'm talking about your heart. Give me one more try.